Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkemisare nogay lewru desambre jena yamde soki do studio Tamani midan tawale no zone de la presse ko pomoko do. Jottuno no do kabaruji bi moro e gal kanko no docteur Mohamed Watra wonto ubi jambe to. On compétitivité tiagal ko odon ñewno dirteed e bola banguno leedi meedendi yimbel wonbe nokku no dirteed e ñewule ni kerul hakkune mali e leedi laginendi wobbe kay collectivité ati jaltinaade ñaloma handen o wala fu ko mat leen ko nayri bangal rentade tiagal ko kolleji di fu darna nokku no dirteedo suudi école medina kura do bamako do wattu joni be puditi ton golleji mabbe sabi de be bi tuulele ngodde ton de puddi wontede yaata suka buina ina yom etemet ndiom kanye fedde ANPND hebe hokkude golleji dido kabaruji ben dokki dun wakande be jidno e yottinobe kabaruji be kabe kollitiwde roobe le be tanni len koyde muden sanne sikrab bi wonno sembe kabaruji dum jogino do betande di bismillah modon heraade dubitete tiagal ko odo nyawno dirtet e bula banguno leedi meden di nokku no dirtet nyewuleni ko heewi jamarnde ka fu yeggiti odo nyaw kerul hakkun mali kanye e leggine wattu jono wala fudati mata ton ko nayiri bangal renta no odo nyaw wori jamarnde holli tiwir won wembudo dum en wobbe do kollitiwir ko wembi dum en ko fuddu nyaw o wala le hen fa kebben famtar kedden Ousmane Diko Ousmane Nyali Boudi
o goto ngaddo wa soda sotta kangi to nyawlani to holiti wiide humini be cellal daranaaki non fu cellal le o nokku dum ana wembi pati nyaw o bangaton kasen
wi one miden kulti kakotiidi ko yo yimbe ga pamana be andina ka du kabar mudun ana hulta ka jati e gonga ka dabareji fay goti bamaka
doktor en be jati kulti wiide nyaw ebola o wonda daranede sakere pati onata nyawleni ka fu e tawede be kulti wiide nokku je ngatte ko warata bawde daranade sakade o nyaw le nokkuje lamu kangaba o goto mojjinte to nyawleni to be kolti wiide sini dum wadama neddo nato nyawleni fu kana kubbu mudum dare lota juude mudum hollitedu hono hani rentirade kede ko ubeydi balo wi kanko wono directeur centre santé samaya o horeji du sudu doktor kangaba
bon le disposition
dabareji bamadi ngodi dabare cellal yo bande wulare caldi yimbe se kewal yimbe yewama yo jama kertado famigol ana jogi nafa ka nafa mudum ana dalli
je aussi que ça
Mohamed Traoré kanko o ko ferno holiti wiide nyaw ebola o wana ko wembi o e wi makko nyaw ebola o bale dental lead adna kany e ngaddi o nyaw fa kulbina himbe yalla ana keba hen hunde do mudum
nona ba
minen men kultali fay hunde sabe de nyaw o wana sugul amen arano men kultali men jihalidu nyaw o e hakilam ka nyaw ebola o ka yo projet tan non mi tajrali ko halte e nyaw o ko yalla goga mi hola ki fi
passe maladie ko
kirabu so ngabbi do bemala me ande ngal odon bayni tirton mi joju modon no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jeddi nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jeddi nay sappo didi sappo didi lamo holli tiwid tiagal ko annino fa bama anniyaji ko nayri bangal janginde worbe kanye robe no wordi ne kabaru jande lele yir wori lele di med en dingol o sar yawol be immini dum ton wattu jono kanko horeju ministrem be kanko kidido kabaru ju wakande mo yidno yimbe dinan ko be no kodo hal wonde waddude hala mawka le leedi meden di fedde minisma be koli tongane ma do hono bonandaaji ngadino kono dirtedo kuma gali lewru jeun jabbe non du leelamu generation mopti le ndedo tongande fedde minisma nde yaadiri kasen wiide wala fungom be tiagal dido bonandaaji so wana yimbe le no dirtobe doson ko be gombe le odo nokko kanye jaati mbadi mbaraade tonbe le on do wattu fu fedde de no dirte women rights watch nde holliti wiide ko yaata civil en chapan en jaddom en jeyom kanyi embara le lewru desambre no le wudde leedi med indi kanyi le sahal leedi ndi fa keben famtar keden Ousmane Nyali Boudi
horngo go gollobe oni wombe mali do ngadi dum kambe haut commissariat des nations unies kumini be hakkeji bibbe adama en holitama wede le tongande de don sanko be bari fandi fu civil en noga en nayo njoyo e mabbe isukabe famarbe dum wadi le ngendi kumaga le tongande de holitama wede do himbe taton ciutama fa do gonden joni do anda ko hotobe goni dum wadi noga e tati yaade noga e joyi lewru juin jabbenndu les cercle jenne onoku gondo li lamu moti illa hitande 2018 de nati tiagal bonan ngado kuma ga holitam wede don sankobe ngadi bonandaji kewdi do civil en les région mopti e région segu fedde humnida hakkeji bibbe adama gonde ley minisma holiti wiide bonandaji chapande joyi e jette woni ngadaade e himbe be anda ko goni kany e don sankobe ngadi di bonandaji latake sababu yonkiji fandi fu temedere e chapande jeno e joyo civil 1 sapo dido e mabbe yosukabe njeddo yo rewbe sapo nayo ndu majji nayo e ben e yosukabe golobe woni be koliti wiide du batte rafindana gondo leede no kuje ko yaata himbe ujinaji tato joppi no kuje mubbe de to gande minisma pawinde do war horeji ngadi kuma gadi humane radio watch holliti dum e wi mabbe civil en chapane joyo en jeddo barama le onoku le yontere wotere batte basi hakkunde jalleni be beedi hen wide war horeji kewdi ngada le region mopti o kanye e region menaka
fa hande no wayde jam e deedere worri le leedi ndin nokkuno dirteedo dangulu idum leelamu andere bukan region menaka hollitam wede kenyen woni bele nanube ton fandi fu an bama yibbel jaddon fa jotto en jettom heddibe le hinbe tumi du mobile gotel ton le on do wattu goto fu wakkati jena yamde nokkuno dirteedo dalla idum woddiri duansa ko yaata kilo nga chapantati hollitam wede atol gongol tongol wo mobile jabbungel ton bombore yimbe le jagom keddi le hen jaddon wobbe barmi le hen barmube du nawni ki sanne gel do mobile iwrun do bamako do ana gandi luma boni sakirabe ko litiwi de fadde debno dirta ANP humninde kabaru golliji sukabe leedi meden dile hitan 2018 be ko litiwi do ko yaata sukabe uyna en nayom e temet nyom kanyen be kokki golliji leedi meden didi do kabaru jube ndokki dun kenyen do pomoko do wakande be jiduna yimbe yottinobe kabaru jube ka faande be ko litiwi de robe le ban paddi ko watti le hen koyde mudu en sanne kede ma kanko no dirta Ibrahim agno ko yo kanko laminde do fedde ko mo sifido hen do facci tango Ousmane Diko
nous avons un taux de réalisation de
tema derfu chapan ejit e jeego e golleji amen di enginama yo chapan e jeego adano me kebi ko yida ko o jabu ana jonnirano e anni ardinde kebal golle sukabe fu buri fa warde en nanude hen rewbe yimbe lojabe anniyaji le hitande 2019 yo jokitaade no wori ni conseil d'administration jodima ille chapan tati lewru novembre yabino ndu min jamiraamo hokkude himbe golleji ujinaji tati daddudi projet ngaji pabotodi golle mun fa warde e andinde ko me golli le leydi ndi fu aniyaji hitande 2019 nuygal tatbal nattinde yimbe le hen fa yafina yottade e min podani hono rewbe sukabe e gana sukabe wadde fadu gollanande hore mudum wadde golle kebal
generateur d'emploi salarié
sikrabo kibi famu yodum Ousmane Niali Bouli non hollitindi wido wattu jono sukabe jangobe dum won suudi ecole medina kuro do bamako do be banti don jande tiagal ko be cellino jangude wadu war jonte nyaloma hande no kollitindi wide tan be do sukabe kolino mittima bono tunel njuppetel le o no kolitaabe tulel de ka fu bamtaama ka fande directeur gondo to wiso ni de do tulel mbiri fitiki do gondo aran do tan be ngada ho yirnde do murtede be kalanta fe goto kede mo kanko no dirti Abdul Kader Traoré o ko ba sifido hen
effectivement e debi ko
illa de min darni golle de balde didi na balde tati fu tiagal mudum e puddi wottude tunindi ko men biino fu e dun non kana tundi botte se wana dun min puddi tata golle men natta le classe uji di le jonte didi fu be ngadi imadara do mudum be buti tunindi tiagal mudum min kawruti min gad batu min dewri fuditinde jande gonga min baba wiide kana onno ku ite do ka ko min jidi fayse be ngari be juppi do tundi pati di boyo do nyande ni wadda don fu na boyi fu jango mudum di botte di nabbe tundi haandi yubbo wede se tundi heewi le nokko fu min dalna golle
nous a faire entrer
sukabe bakko wombe leleedi meden de hollitam wiyede mbaawi yaade be juddina e kayitaaji mabbe nokko no dirteedo seenu faabe keba jobdiiji mabbe wino dirta bourse di dido golleeji fuddi anaba do lewru nyalawma handen o nyande fe mbaawi yaade be juddina ton kayitaaji mabbe tiagal ko maajernde wonno nokko no dirteedo kenye balle ko jabbino so kaaki ngotirde kewdi cumaale o do nokko ko yaata yimbe le chapan de njoyom kanyi en nangale o do nokko on nangabe do hollitaabe amir o jaati an le hen nyalawma handen o imma daraja ngonde wadde le hen yalla mo yepite kede mo kanko no dottido professeur Abdoulaye Nyango o mo fedde darniibe dido golleje ko mo sifido hen
e jari ne hede Senegal de o wonno tonno wattu juddo ko bi ko goto ka heddike hen o lande ke yalla mo wawi wartude den o hollita sikke wala ka o noto to sariya madi lewru tiagal ko warti ko gendarme en nangima se dokki mo sariya kay o hedama nyalaade jabbiide de avocat en kedanimo maitre bari e hore mudun ane mabbe yewi mudum nyalaade garoje de non ana donta sabe wana kanko tan woni sababu mudun yo prefet o faawde député ngoni sembe sababu mudun sariya saka dañan ko haalido hen o heedama be jafaadu e chapande jeyo e jeegon didon keddima hen e nangaabe be e wi mako non ko landa ko weedi mo sabe o mo tajiri o wana sababu ko wadi ko de janarme en nanganoomo de kasun ko be wonduno hande non o hebi mosala o wala telefon ka non telefon ana mo o waawi haddude yimbe makko kabaruji di boyaadu ana baawi hebede e juude makko
ko min daari fami noddo suudu sartondo wondu tokkay to wala fuko be jabi haldi le hen wattu jono min noddi kanko procureur fami kebi mo wala fuko jabi sifadle odo golle
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sekirabo on jihi watto nangiri en juude wattu joni en kokkan kabaruji ɗi tan le région to hollitinde wiide kay botan wonti e wadde ton wattu joni ko nayiri bangal honno witte witte sukaɓe worrile oɗo nokku ɗum waɗama wakkande ñalawma keƴƴanaɗo hono yimɓe en wittoɓe wonde waɗede le leydi de ɓe gonde hollitinde sukaɓe jokkol wonɓe tonɓe golleji ɗi kane gollude ñalawma hannden o kanɗi yirwinde le oɗo nokku tawede hay joola ɗuɗe gardan fa ɗo dire ɗo wattu joni ɓe mbi coggu liɗɗi ɗum ngabbi toon yimɓele wonɓe toon ɓe annen gondi e woyitaji kamɓe awoɓeɓe kayɓe mbi wala ko laati sababu muɗum sona ndiyam ɗan heewi toon pep le ko warata ko ɗuɓe kollitiwi liɗɗi an mbawi heɓede fa kewa le oɗo nokku sagiram ɗo katten beete hannde dow kabaruji meɗen ndi min juuti on sanne heɗade heeƴuji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗonoɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam